ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mu Rwanda kubera amahano yahabaye aturutse ku ntambara yatangiye mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'1990 haracyari abanyarwanda bariho bazi ko basigaye bonyine batazi ko hari undi muvandimwe ukibaho. Urugero ni Musabyimana Julienne waje mu kiganiro agasaro kabura gashaka kumenya niba umwana w'umuhungu abereye nyina wabo akiriho amuheruka mu mwaka w'1980 n'umunani. Uwo mwana twaramubonye ubu n'umugabo w'imyaka 35 wubatse. Dusubize amaso inyuma twumve uko Musabyimana Julienne yamuvugaga. Atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Rugira umudugudu w'Ihuriro.
Ishe yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba. Nyina w'uwo mwana yahise nyine yitaba Imana njye nsigara ndi nyina wawo. Rero cyo kugira ngo umwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se uwo mwana ari umunyagisenyi yitwa Ngarambe Desire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i Buraya witwaga Murenge wakoraga muri feyashika wakuraga amenyo. Mu gihe cyo kugira ngo ndetse dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba Imana. Igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara ibirateye ubwo umwana tuburanye gutyo nyine. Ubwo rero umuntu yaje kundangira nyine asanzwe mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho.
Murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera murumuna wawe?
Yitwaga Nyiratabaro Felicite.
Hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina? Hari amazina mwari mwaramuhaye?
Izina ishe yari yaramwise yamwitaga Nzaramba ariko akabyiniriro ke akiri umwana yitwaga Ruduri, bamwitaga Ruduri.
None ise n'uyu nguyu Ngarambe Desire?
Ise ni Ngarambe Desire.
Wakomokaga ku Gisenyi?
Wakomokaga ku Gisenyi, akaba yari afite na mukuru we witwaga Murenzi yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze.
Uwo Murenzi, uwo Dr. Murenzi wakuraga amenyo hari ndahakeka nkeka yuko ari mu Bubiligi, ari mu gihugu cy'Ububiligi niho akora agomba kuba agikura n'amenyo. Wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari icyo azi kuri uwo mwana?
Ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye.
Kubera iki bamujyanye bakamuvana iwanyu? Murumuna wawe yari amaze kwitaba Imana, baje gushaka umwana wabo bati nimuduhe umwana wacu tumujyane. Baramujyane?
Oya, bamujyanye nyina ataritaba Imana, ahubwo nyina w'icyo gihe yari arembye ameze nabi, aravuga ati rero sinarembana n'umwana amuhashe.
None se niba umwana ari kumwe na se, wowe ukaba uri nyina wabo, ikibazo ufite ni ikihe?
Ikibazo mfite njyewe ni ukugira ngo umenye yuko uwo mwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina.
Yego. Icyo gihe bamutwara hano mu buhe mwaka?
Yewe, bamutwaye mbere y'intambara, ntabwo nibuka umwaka. Agombe kuba hari nko muri 88 gutyo, ukugereranya ariko sindibuka neza.
Uyu Ngarambe Desire uretse kuba yari umunyagisenyi yakoraga ikiwe?
Ngarambe Desire imirimo yakoraga ibyo ari byo byose yakoraga muri za leta, ntabwo nzi akazi yakoraga.
Iyo yazaga kureba murumuna wawe yazaga mu modoka, yazaga ku ipikipiki, yazaga ku igare, yazaga ate?
Namubonaga n'amaguru.
None se wa mubyeyi we uyu mwana ushaka wambwiye ko yitwa Nzaramba, hashize imyaka nawe utibuka neza ariko irenga 30 utamubona kuva murumuna wawe yitabye Imana, uramushaka uti agaruke menye yuko ari abantu b'umuryango bamwifuza? Hari abandi bantu b'umuryango wanyu bahari banyina wabo bahari ahungaho mu Rwanda hari base wabo se bandi bahari mubwira abantu bamwe na bamwe mu muryango kugira ngo niba umve ikiganiro azamenye ko afite umuryango umwifuza mugari
mbese aba nabo barashize hafi ya bose mu ntambara barabije ni njyewe wasigaye ni njyewe wasigaye
komera birumvikana agahinda ufite ikifuzo cyawe nukwanga gukomeza kuba wenyine kandi hari umwana wa murumuna wawe utekereza ko akiriho tuzagufasha kumushaka tuzifashisha uyu Dr. Murenzi ndahamya yuko arimo yumva ikiganiro agasero kaburaga muri kano kanya razwi cyane n'umuntu umuganga uzwi cyane mu Bubiligi hanyuma mubaze amakuru yuyu umwana ubereye nyina wabo azadufasha kumenya amakuru ye nzayakugezaho bidatinze hanyuma tugufashe nitugira Imana tugasanga ariho nawe ubwo rero bizaba ari by'Imana tubahuze niba ndi makumva muri kano kanya nzaramba kabakumva mubwire ya magambo y'urukundo mwandika mu ibaruwa hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga muri wa munota mbagenera mubwire icyo ushaka kumubwira
amagambo y'urukundo nababwira nuko mbakunda cyane kandi mbakumbuye kuko mbabonye nakwishima cyane kuko nabamenye amakuru yawe kandi ndabakunda cyane kandi namwe muzamfasha naba mbashimiye cyane ku Mana Imana ibaha umugisha kandi Imana ibongerere kugira urukundo nk'uru mufite nta kindi kindi no gushimira Imana
urakoze cyane musabye Imana mubyeyi kudusabira ni byiza ndagusabira nawe kugira ngo iyi gahunda watangiye gushaka uyu mugabo unzaramba maze ku mugabo n'umwana wawe Imana izamuguhe vuba tuzaguhamagara tukubwira amakuru ye ngaho rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze
agasaro kaburaga kabonetse
nkuko twari twabisezeranije Julienne Musabyimana duhereye ku makuru yari yaduhaye akatubwira ko se wabo wa Joseph Ngarambe ari umuganga wakoreraga muri CHK witwa Désiré Murenzi twaramubonye aradufasha aduhuza na Joseph Nzaramba atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kavumu akagari ka Tetero umudugudu wa Gatsibo ari mu kiganiro agasaro kaburaga Joseph Nzaramba ngo haye ikaze
murakoze cyane Venuste Shimimana nange ndahari
urakoze cyane kuba uje mu kiganiro wumvise kuwanyu Julienne Musabyimana ugushakisha muri kino kiganiro agasoro kaburaga twamubwiye yuko tuzagushaka tukakubona ndetse navuganye na sowanyu Dr. Murenzi none ndakwiboneye uje mu kiganiro umaze kumva kuwanyu mubyeyi ugushaka avuga ati umwana ndamushaka yari afite n'agahinda kenshi ikiganiro wowe wacyakiriye te
mbere na mbere yuko ngira icyo mvuga nabanza ngashimira cyane ijwi rya Amerika ryashyizeho uyu mwanya wo gushyiraho kino kiganiro mu by'ukuri abana benshi ndetse n'imiryango myinshi bagiye batanatana ku buryo kubashakisha bakongera bagahura ni umusanzu muremure mwatanze ndabashimiye cyane mbere y'igihe
urakoze
uwo mubyeyi urimo uranshakisha ndiburi yavuze imyirondo yanjye yose usanga ariyo kuko ari ayo mazina ya Nzaramba bakundaga guhimba ruduri nisanze njyewe mu muryango naje kubamo nisanze bampamagara ruduri sogokuru niwe wakundaga kumpamagara Rwaramba abandi bakampamagara Nzaramba
yego
ntangira kumenya ubwenge bwa mbere nibonye ndi kumwe na muka data twabaga ahantu bita ku kabari icyo gihe papa yakoraga yari yaravuye gukora yari atagikora munoza muri presidence ngo ya republika ahubwo arimo arakorana n'abashinwa ku kabaya mu bijyanye n'imihanda nibwo naje kuza kuva ku kabaya nzanwa na papa nzana kwa sogokuru hano mu karere ka Ngororero mu murenge wa Ngororero mu kagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
yego
niho nabaye nkigira primeri ariko mbere y'uko ntangira ishuri icyo gihe niga mu wa mbere nitangira mu wa mbere nari maze kugira imyaka ijya gukandagira muri ine muri itanu nibwo nagiye kubona mbona banzaniye papa nawe yapfuye ubwo nabuze uwo nabaza ngo se nari kumubaza ati se ngiwe wenda navukaga hehe abana bari bahari bari abo ngaho ba mukadata babiri babiri aribo abakobwa babiri mukadata yari yarabyaye nabwo naje gushyingura papa batanahari bo baza kuza nyuma hashize nk'ibyumweru bibiri
komera
ubwo ndacyakubwira inzira y'ubuzima nabayemo
yego
muri icyo gihe nibwo njibuka neza hashize iminsi jenoside yakorewe abatutsi itangira nibwo twahunze tujyana na nyogokuru muri Congo twavuye muri Congo turongera tugaruka aho ngaho niho nakomereje kwiga amashuri abanza ndayarangiza nza kwiga secondaire ndayirangiza ariko by'imiryango pe njyewe buriya mu bintu nabayeho mfite agahinda kari gakomeye cyane kuko na n'ubu nubwo mfite imyaka 35 iki cyambaye igikomere cyane kimbere igikomere mu mutwe kuko indwara nkunda kurwara cyane ni yuko iyo ntekereje iki kintu ngira ntuza tension ngende nkikubita hasi
yego
no mu minsi yashize n'icyari cyatumye nikubita hasi nuko namye ntegereje ko umukecuru ntazamuhata benda ngo ambwire ngo mama yavukaga ahangaha cyangwa se mama benda yitwaga runaka izina Nyiratabaro ryo rirazwi ko ni naryo nandika ku byangombwa Ngarambe Desire niwe nandika ku byangombwa birazwi ko ariwe papa nagumije gutegereza ngumya kubimubwira mukecuru wazambwiye mukecuru ati wapi ngo ibyo mvuzemo kose nyinshi zagiye zicamo ntabwo nzivuze n'ibiki byose
yego
nibwo ubwo nari ntegereje ku bantu byibuze bo mu muryango nabagamo yuko bazambwira mama wawe yavukaga ahangaha yasaga guke cyangwa se wenda yari afite n'abarumuna ibyo ku muryango wambwiraga niho nari ntegereje icyo kintu noneho ikindi kintu nari ngitegereje kuri muka data nanone mu minsi yashize nibwo naje kugira ikibazo muka data nawe ngiye kumva numva nawe arampamagaye nawe twari tumaze iminsi tutabonana arampamagara ati mwana wanjye ngeze mu marembera uzaze kundeba ngiteganya ngo ndajya kumureba benda mu nko nk'ejo bundi numva barampamagaye ngo arangije gupfa
ngiye
kumushyingura hari Nyanza uwa mbere wari kumbwira ibyo bintu nahise mubura mu minsi yashize umukecuru nawe nibwo nari mutegerejeho yuko azambwira byibuze ubwo yari ageze mu zabukuru nibwo yaje gufata urugendo ajya mu Bubiligi ageze mu Bubiligi arwara arongera agaruka mu Rwanda agarutse mu Rwanda turagenda tumurwariza aho ngaho ariko umwese umukecuru wambwiye okay nagiye ku kazi ngarutse nsanga nawe yapfuye sigara aho hagati ndavuga nti umuryango ndawubuze abangaba twabanaga nyine bo kwa papa nabo abaza mutundi tuntu tabona ukuntu tuba tumeze ubwo kwa mama ngiye ubu numvaga ko ndi umuntu utarabyawe numvaga ndi n'uyuko ndi n'umuntu utaravutse numva mbese kwiyakira byasaga nkaho binanirana bo mu minsi yashize rero nibwo nagiye kumva numva murenzi yaranyandikiye kuri inuza kuri WhatsApp
yego
amaze kunyandikira ndamubwira nti icyo kiganiro binashoboka uwo muntu umuhe nimero yanjye byihuse ati n'ubundi nagusabaga uburenganzira bwawe ntange nimero zawe n'ubundi ninjye wari ukumwicira kuri pesi ese kuki utari ukumiza nimero numve ukuntu ibyo bintu byaba byaragenze se byibuze nanumve ko hari n'umuntu n'umwe waba wasigaye ni ikintu buri muntu wese akicyumva iyo arakuze nkanjye kukuchakira biragora no kuba yezerano y'Imana iba yaratanze wagira ngo Imana koko ni ibizuru by'urugendo rwawe ruzagenda muri kuri ndwangiye rwose guhura n'uwo mubyeyi nkamubona urumva ko nawe aravuga ati abandi barabishe nasigaye njyenyine nanjye ndaho no kumubwira nabaye umugabo ubungubu ndi umugabo ndubatse mfite abana babiri b'abahungu mu buzima busanzwe ndi mwarimu
yego
rwose tukabonana nanjye nkagira umuryango wo kwa mama nkagira umuntu mbona nta kibazo nakumva nishimye
nzaramba ibyo byishimo byawe nibyo uteganirijwe niyo masezerano y'Imana igihe kirageze kugira ngo akugahinda wakuranye umubabaro wakuranye ibyo bigeragezo bishire ushobore guhura na nyoko wanyu Yuliana musabye Imana nakubwiraga yuko atuye ku Kicukiro nagerageje kumuhamagara kugira ngo mbahuze hano mu kiganiro nk'uko nkunda kubikora ariko telefone ntiyanyuzemo namuhamagaye inshuro nyinshi telefone ntiyacagamo ndamutabaje ndamusabye musabye Imana Julienne urumva ikiganiro agasaro ukaburaga umuhamagare vuba kugira ngo nguhuze n'umwana wawe Nzaramba Yosefu turi kumwe hano mu kiganiro Nzaramba watangiye kubivuga ugira uti hari abandi bana benshi bakura nkanjye badafite imiryango kuba nyuma y'iyi myaka yose nibyo bigeragezo wanyuzemo kuba utabizi ko ufite umuryango nabo ufite bakagenda bagucika none Imana ikabikoze icyo wishe amasezerano yayo ubu tuvugana muri kano kanya icyo ushaka kubwira Imana n'abantu ni iki
reka mbanze mbwira abantu abantu icyo nababwira cyo ni uko twakongera gusenga Imana irahari kandi Imana idutekerezaho Imana ni umubyeyi koko idufitiye umugambi muremure kuko Nzaramba w'imyaka 30 ntabwo yarazi 35 ntabwo yarazi neza yuko yazongera kugira yazabona n'umuntu n'umwe wo mu muryango we waba warasigaye byibuze agasigara avuga ati hari umwana witwaga Nzaramba icyo nashimiye Imana buri munsi ntabwo nabona icyo nishimiye kuko Imana sibana ibona benda ngo nayiterure ariko Imana irakoze kandi ndabyishimiye cyane ishimira cyane Imana yadushyiriyeho ijwi ya Amerika ubu ngubu ikaba yaratangiriye ikiganiro agasaro mwakoze
mukomeze uyirerere n'u Rwanda kandi ikiganiro agasaro kaburaga ntikizongere kugucika nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Venute Shimimana
agasaro kaburaga kabonetse
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu cyumweru gishize naranguruye ijwi nshaka umuryango w'umwana w'umukobwa wari mu kigo cy'impfubyi kimasaka yitwa Biho yiki Nyirazuba yahavuye mu mwaka w'1993 amakuru nari mfite nuko Nyirazuba afite abavandimwe aribo Emmanuel Ngerageze Yohani Mpozembizi Ntategeka Imana bari batuye mu ntara y'Iburasirazuba karere ka Nyagatare umurenge wa Gatunda akagari ka Nyagaha ni muri paruwasi ya Nyarurema nabasabye mwese abumva ijwi rya Amerika kumfasha hakiza Yesu protage yahise aduhamagara aduhuza n'umwe mu bavandimwe banyirazuba
numvise cyasiganiro ndangije ndahamagara hariya muri Gatunda kubera ko mpanzi ntanga amakuru baramunshakira
yego
ubwo uyu munsi nibwo namuhamagaye kugira ngo numve koko nimba ari we arambwira ngo umwana uriya mukobwa
yego
ngo ababyeyi be bapfuye atitimye umwaka hagati y'umwaka umwe n'igice n'ibiri noneho bahita bamujyana
imasaka
mm
no muri 93 bashaka kugira ngo inoweza bara bamuriraga barazo arabwira ngo abashaka abana babo ni babasubirane cyangwa se batabashaka ngo bareke babajyane mu Faransa
mm
uri angerageze reko akore wari mukuru
mm
ariyo wari rero bana izo bari abarundi nabi hamwe no mushiki we ngo mushiki we ngo ndiho iki niwe noza niwe gucura wabo
yego
ubwo rero ngo ahita sinyira abantu ni bamujyane kuko yabonaga ko asaba n'ubushobozi bwo kuba yamurera niyo makuru ya mpaye arambwira ngo guhera icyo gihe ntabwo bongeye kubona nanjye nabo kereka nohereze nomero zawe noneho uzabona baguhamagaye kugira ngo baguhuze nawe mubashe kuba mwakominikana
wakoze cyane rwose ubwo nawe ubaye umwe mu bambasaderi b'ijwi rya Amerika rero ni ugukomeza ukajya ufasha agasaro ka Buraga
ndabizirikana cyane buri munsi mba ndiho
ndagushimiye rwose mu izina ry'ijwi rya Amerika n'ikiganiro agasaro ka Buraga mpagarariye ndagushimiye wowe n'abandi benshi badufasha kurangiza aka kazi duhuza ababuranye n'ababo
oya nuko nawe ugikora umurimo ukomeye cyane Imana izagikongerera imbaraga
rwose agasaro ka Buraga
twahamagaye Emmanuel Ngerageze atuye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Gatunda akagari ka Nyagaha tubwira ukuntu mushiki we yajyanywe Burayi
warahunze nyine hanyuma bada kugusanga ahantu mu nkambi aratubwira ngo abana bacu batwaye i Kigali muri Masaka noneho bageze i Masaka intambara irakomeza imaje gukomeza baragaruka baratubwira bati abana banyu twatwaye turabona intambara ikomeje icyo twabakorera abashaka murabatwara abatabashaka tubakomezanye tubajyane tubahunze hanyuma intambara nirangira abana banyu tuzabagarura urundi rukana icyo gihe bagenda ntabwo twongeye kongera kugira ngo tubonane nabo
icyo gihe ninde wababwiye ko abana banyu bagiye koherezwa i Burayi ninde wari waje kubafata mu nkambi
bose ni kuwaruje abantu baje ni imodoka kuwaruje ariko nyine buryo igendamo n'abazungu basubira ko babajyanye aho ngaho ndabona ibintu by'intambara batubwira ko bakwiye i Kigali muri Masaka babajyanye hanze mu bindi bihugu ubwo rero tukigenda n'ubungubu ntabwo twakongera kubabona
baza kubashaka mu nkambi baje mu yihe nkambi
aho bita bidudu muri Murambi
mwari muhari mwaraturutse mu yahe makomine mwebwe wanyu mwakomokaga he
yewe ni ukuvuga ba ngewe komini yari mu Mfumbi icyo gihe niko yitwaga murenge wari Gatunda akagari Nyangara komini yari mu Mfumbi
none se mugera mududu muvi muvumba ababyeyi bawe mwari kumwe
ababyeyi banjye bari barapfuye icyo gihe tuva muri Mfumba tujya nyine tujya Murambi ababyeyi banjye bari barapfuye urumva bari twasigaye turi impfubye abana batanu ubwo ni ukuvuga nk'uko ari wari muto cyane hanyuma niyo mpamvu bana mujyanye bitewe ko wabonaga ari mutoya cyane muri twebwe
ni ukuvuga ko ari wowe wari wasigaye uri mukuru ari wowe urera barumuna bawe
ninjye wari mukuru ninjye wari imfura ya papa na mama abandi bana bose bari batoya ubwo ni ukuvuga uwo nguwo niwo wari uwa nyuma mu bana papa yari yabyaye na mama
icyo gihe wari ufite imyaka ingahe muri 93
nari mfite imyaka 18
wari umusore
nari ndi umusore
ni ukuvuga ko ari wowe wafashe icyemezo cyo gutanga mushiki wawe
ninjye wafashe icyemezo yuko ninjye wari ubakuriye ninjye wone n'ibyo kurya bafataga ninjye ubandikagaho nk'umuntu mukuru uhagarariye umuryango w'abo bana
bamujyana i Burayi barakubajije niba bamujyana urabyemera
baraje rwose barambaza ndabyemera ndanabisinyira yuko bagomba kumujyana
nyuma amaze kugenda nta yandi makuru ye wamenye nta wundi wongeye kukubwira ko ariho kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta makuru yabihoye iki wamenye
amakuru narayamenye uburyo nayamenyemo ari umupadiri uturuka hano Nyarurema nyine muri Gatunda yagiye aho ngaho i Burayi
yego
hanyuma ngiye kubona anzanira amzanira impapuro zinshakisha abiranga mu kiliziya abaza ati umuntu witwa Ngerageze Emmanuel atuye hehe mu kandi gace hanyuma baza kuma makuru ndagenda ndamushaka ngezeyo arazimizo makuru ndazisoma ndazibona ndaje kuzisoma ndazibona naje umwana nza kumwandikira mwandikira kuri internet ndaje kumwandikira kuri internet na waransubiza mbira yuko ati narinzi ko namuryango ufite ati none umuryango wanje burya urahari ubwo nyuma y'icyo gihe ni numero yari yamaye ya telefoni yanjye nza kuyijugunya isa nk'ibura nangira bundi bushasha nibwo duherukana.
Narabahuje baraganira babwirana makuru. Nyirazuba umaze imyaka 30 avuye mu Rwanda, ubu witwa Sixtine Dirbarne, aba mu Bufaransa, yashatse ko nasangiza abumva ijwi rya Amerika ibyishimo bye.
Ibyo mukora biratangaje, ibisanzwe. Nari naravayeho amazi hari hashize imyaka myinshi. Mwongeye kumpa kwizera kubaho kandi biramfasha kuko ndimo ndanyura mu bigeragezo bikomeye by'ubuzima. Ibi bimpaye imbaraga, ndabashimiye inshuro ibihumbi.
Merci beaucoup énormément. 10,000 merci.
Shaka gasaro kawe uzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona. Wiki kintege shaka gasaro kawe uzakabona. Shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane, umwana w'umuhungu Donat Nteziyaremye wari ufite imyaka 9 yahungiye muri Tanzania yagarutse mu Rwanda. Mushikiwe Uwimana Catherine aramushaka tuye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akagari ka Bweza, umudugudu wa Kinyemera.
Ikinzanye mu kiganiro, musaza wanjye naramubuze, twaratandukanye mu ntambara ya genocide, tutandukana tutari kumwe, yari yaragiye gusura se wa mubatisimu. Aza rero mu rugo tutari kumwe, twebwe bamaze kudusenyera twanagiye, ahageze asanga ntabwo nta babyeyi bagihari. Ubwo rero bituma agenda yishareka abantu bagiye bamufata bamujyana Tanzania. Bamugejeje Tanzania, twebwe ntitwongeye kubonana, abavuye niwe baduhaye amakuru ko yari ari Tanzania. Yagezeyo bamutwaye ararwara ajya mu bitaro nyine by'inkambi mu Nzinzi. Hanyuma muri ibyo bitaro, kubera yuko n'ubundi yavuye mu Rwanda yihisha kandi yari yarahunganye n'Abanyarwanda b'agace bagezeyo ahura n'agace kabo, n'ubundi yahungaga abari bamuhishe n'ubundi bo ntibongera kumwakira, ahubwo avuga yuko nta muryango afite ngo baramutwara. Kuva icyo gihe rero ntabwo twongeye kubonana. Icyo cyatumye nanjye nifashishijwe ijya Amerika, kuko numvishe mushakira abantu ababuranye nabo mukababona. Icyo cyatumye nanjye rero ntekereza ngo mbifashishije wenda natwe twazamubona.
Umusaza wawe umbwiye ko yahunganye n'abahungiye muri Tanzania akajya muri imwe mu nkambi zaraho muri Tanzania, abahungutse bakakubwira amakuru ye, baba barakubwiye inkambi yari arimo?
Inkambi ntabwo nibuka.
Reka ngerageze kukwibutsa, hari inkambi nini yitwa Benako. Iryo jambo Benako hari ubwo bigeze uryumva?
Benako twarazumvaga, ariko bambwiraga ko ngo Kigarama yabaga muri Musuhura.
Kandi rero abari bamujyanye ubwo bamujyanye mu nkambi ya Musuhura, ni ukuvuga rero ko bari kumwe aho ngaho.
Bari kumwe aho mu Musuhura, bagezeyo arwara indwara, iriya ndwara bitaga korera, bamujyana kwa muganga. Ageze kwa muganga, kuko n'ubundi Abanyarwanda bari bahuye bari batangiye kumumenya, kandi n'ubundi yaracitse urupfu bashaka kumwica, ntiyagaruka mu nkambi, ahubwo abazungu ngo bahita bamufatira aho ngaho kwa muganga baramujyana. Bamujyana ahandi hantu hatari Tanzania, ikindi gihugu. gusa ntibambwiye icyo ni uko bambwiye ngo bo baramujyanye nk'umuntu udafite ababyeyi udafite abo abantu bakuru bandi bari kumwe bene wabo.
Icyo gihe Donate yari afite imyaka ingahe? Muri 94 yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 9 kuko yigaga mu kandi yari asiye.
None gerageza kumuvuga musaza wawe yasagate yarate yate, gerageza kumuvuga kugira ngo nuzamugura buko azamumenye kandi azamubwira ati ni wowe numvise bavuga ku ijwi rya Amerika.
Musaza wanjye yariraburaga yariraburaga kandi yari umuntu ugira amahane. Niwe twakurikiranaga twakundaga kurwana cyane ariko by'ubwana.
Yego.
Nuko musaza wanjye rero yariraburaga akagira amahane akakunda gutera amabuye cyane gusa akunzwe mu rugo kuko yari umuhungu umwe mu rugo. Mama yari adufite turi abana batanu. Yari uwe wa gatatu njyewe ndi uwa kabiri. Hari uwambanzirizaga yitwaga Mukantwaza yankurikiraho ndi Uwimana Catherine we akurikira yitwa Mabwantizi yaremye Donati. Mbese mama yaramukundaga cyane. Yakurikirwaga n'uwo bita Kayitesi Vestina.
Yego.
Nubu ariho. Kayitesi Vestina akurikirwa n'undi mutoya w'uruhinja wapfanye na mama. Twabaga mu rugo rero rwo kwa nyogokuru ubyara mama. Ni Gasetsa.
None se uretse Kayitesi nawe abandi bana basigaye iwanyu ni bande?
Usigaye ni uwitwa Musabye Maria Fatina wo kwa mama wacu uvuka kuri mama wacu. Nitwe twenyine duhari ariko na mama wacu arahariya ari i Bugande. Twaramubonye we yaraje 2019 ari i Bugande ubyara uwo ngo wa Fatina.
Yego.
Bamwita Mukagatete Serine.
Twongeye dusubire gato imusuhura. Ayo makuru y'imusuhura bakubwiye yuko musaza wawe ashobora kuba yaragiye mu gihugu cyo hanze. Abo bazungu bamujyanye bakubwiye niba ari Abafaransa, niba ari Abongereza, niba ari Abaswedwa, niba ari Abanyakanada, bigeze bakubwira abari bo?
Ntabwo bambwiye abari bo, gusa barambwiye ngo bajyanywe n'abazungu ngo abana bo batwaraga ngo barababazaga. Mbese ngo murashaka ko tubasubiza mu Rwanda ngo umwana wemeye ko asubira mu Rwanda akasubirayo bakamujyana mu Rwanda ngo utabyemeye ngo bagahita bamwitwarira.
Abumva ijwi rya Amerika bari mu nkambi ya Benako, bari mu gihe mu nk'icya Donati bafashijwe bakasubizwa mu Rwanda, waba yararabutswe uwo mwana azanyure hano ku ijwi rya Amerika ampamagare azahita yibuka yuko icyo gihe nkizi azambwire niba uwo mwana amuzi, niba yaramubonye gewe ntabwo mwibuka, ariko uwaba yaramubonye mubagarutse mu Rwanda bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nyaboneka nimutanga makuru mutubwire niba uwo mwana Donati Ntezi yaremye ubu numu ugabo Catherine Uwimana, niba musaza wawe akumva muri kano kanya uyu ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo mubwire icy'umushakira umaze imyaka 29 wifuza kumubwira uramutse umubonye.
Ni musaza wanjye nkurikira amubonye byanshimisha kandi nta muryango dufite ni umuryango wawe wiyongereye kuko dukeneye abantu kuruta uko dukeneye ibintu. Aramutse abonetse rwose nifuza ko namwumva tukagirirwa ubuntu bwo kongera umuryango. Kandi rwose ndamwibutsa ko mama we yitwaga Muteteri yaragiye bamwishe muri Jenoside na nyogokuru baramwishe na Mukantwaza baramwica ariwe mushiki we w'imfura.
Komera
rero aramutse abonetse byadushimisha kuko twaba twiyongereye umubare w'abantu, byaba ari byiza tubonye umubare utubutse w'abantu mu Rwanda natwe. Tukagira na musaza wacu yari umwe mu rugo twari tumukunze na mama yaramukundaga. twakongera tukamukunda nkuko ari twe twasigaye.
Ndakumva kandi wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Urukundo mukunda ijwi ry'Amerika nirwo rutuma tugira imbaraga zo gukomeza kubakorera. Ngaho rero ndagushimye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana.
Agasaro Kaburaga.
Undi dutumikira ni ya muragiye Esperance, atuye mu murenge wa Kaniga, akagari ka Rukurura, umudugudu wa Nyagatare. Arashakisha umwana we Nyiramajyambere, ashobora kuba ari mu Bubiligi, aho yageze avuye mu kigo cyitwa Les Eritrines, cyari gifite icyicaro ikibungo muri commune Sake, kiyoborwa n'umubiligi Georges Selish utakiriho. Uwo mwana yavuye ate ibugarura, yahavanywe nande, agiye he? Ndakira yamuragiye Esperance.
Ndi uwo mwana yagiye ari umuzungu umutwaye ngo bajya kwigira ikibungo muri Sake.
Yamutwaye amuvanye he?
Mu nkambi ya Bugarura, Muhura.
Ni wowe wamumuhaye ngo amujyane?
Yaje amusaba ko agiye kwigisha abana mu nkambi yo muri Kibungo, ngo hari muri Sake. Ndo Kibungo.
Amujyanye mu nkambi?
Ya Muhura Bugarura.
Uwo muzungu yitwa nde?
Yitwaga ngo Jorije wo muri Belgique.
Amujyana ahitwa Isake.
Isake do Kibungo.
Yakubwiraga ko mujyanye mu kigo azamureremo, yakubwira ko mujyanye mu nkambi, yakubwiye neza ko mujyanye he?
Yambwiye ko agiye kwiga.
Ariko nsobanurira neza, kugira ngo umwana wa muvani bugarura bajye kumwigishiriza Isake muri Kibungo, bari bagiye kumwigisha iki? Masomo adasanzwe umwana wawe yarakeneye?
Yari umwana mutoya babajya mu icyo kigo nyine cyo kujya kwigiramo.
Icyo kigo izina ryacyo urarizi?
Yatubwiye ko ari muri Sake do Kibungo.
Ndabyumva uko ubivuga, niko yakubwiye ati muri Sake do Kibungo, abivugaga mu Gifaransa. Yari umubiligi, ni umuzungu, ndabyumva. Ariko se ni wowe nyine umubyara uwo mwana mujyana? Waramuherekeje cyangwa waramumuhaye aramujyana?
Uwo mwana mujyanye yamukuye mu nkambi aramutwara.
Yaje wenyine, nta munyarwanda cyangwa munyarwandakazi bari kumwe?
Ntawe rese, ko umuzungu yarafite umugore witwaga niwe namuha Mediatrice.
Niwe namuha Mediatrice?
Umugore w'uwo muzungu.
Yari umugore w'uwo muzungu?
Ee.
Ninde wakubwiye ko ari umugore we?
Umugore we twarabonanye nyine. Ambwira ko iwabo naho hari aho ngaho muri za Kibungo, aho ngaho uwo muzungu yari yamurungu, yari umunyakibungo. Noneho bamujyana bajya kumwigisha ngo ajya kwiga nyine nko kureba nk'abana bari mu nkambi.
Uwo mugore ni uwagusobanuriraga mu Kinyarwanda, umuzungu we yavugaga Igifaransa ntabwo akivugaga, yagusobanuriraga kubwira aho umwana wawe agiye?
Uwo muzungu nawe yari azi Kinyarwanda, yuko yafasha abana inaha mu Rwanda benshi tukiri n'inaha, hari abana yigeze gukurayo.
Mwari mumumenyereye rero, ntabwo mwatinyaga kumuha abana banyu?
N'inaha yigeze gukurayo umwana witwaga Kamuntu, amuvanye muri komine Kiyumbi.
Yego.
Tutarahunga. Umwana Kamuntu yari umwana wo muri Kiyumbi nawe.
Yego. Uwo mwana Kamuntu wo muri Kiyumbi, ababyeyi be banyuze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga bamushakisha, ndamushaka, ndamubona, namusanze mu Bufaransa, hanyuma muhuza n'ababyeyi be bo muri Kiyumbi. None urumva rero mwari mumenyereye yuko Georges Selish niryo zina rye ryuzuye atwara abantu?
Yabajyanaga avuga ko agiye kubigisha nyine.
Akabigishiriza mu Rwanda cyangwa se akabajyana i Burayi?
Yabigishirizaga mu Rwanda ngo muri Sake do Kibungo.
Hanyuma se ubu ngubu mutekereza yuko uyu mwana wanyu Nyiramajyambere yabaherereye?
Nyina natwe niko bituma dushakisha kugira nyine ngo tumenye nimba uwo muzungu yaba hari, ninga se mwamenya aho yazabarizwa, nimba uwo muzungu hari, ninga se uwo mwana wenda nimba azaba hari.
None mubyeyi yamuragiye, iyi myaka ishize ari myinshi ni imyaka hafi 30 ishize kuva umwana wawe yagenda yava mu rugo nta bundi wigeze ugerageza kumushakisha ngo umenye amakuru ye
nigeze gushakisha ahandi mu bakuru aruje bakaza bafata n'intuza n'amafoto yanjye bakaba ko bagiye kumushakisha ahandi muri aho ngaho muri za ntuzi iyo ngiyo mu Bubiligi aho ngaho ariko simbone igisubizo
kuki bashakishirizaga mu Bubiligi n'iki cyatumaga mushakishiriza mu Bubiligi
nuko byategwaga n'uwo muzungu nyine wari wamujyanye avuga ko ari mu Belgique mu Bubiligi aho ngaho
aha mwaravuze muti ubwo yajyanywe no mu Bubiligi buriya nibuza hwari azatubwira aho yagiye mbese kuki utigeze uvuga uti yari afite umugore umunyarwanda kazi ngo ujye aho ngaho ikibungo ujye gushaka uwo munyarwanda kazi niba gihari nimba hafite abavandimwe babaza uti nta rengero ry'umwana wanjye kuki washakiye mu Bubiligi ntushakire mu banyarwanda
impamvu yuko nyine bagiye vuba yagiye hari ukwezi kwa kabiri noneho baza kugenda mu kwezi kwa kane
ko numva ubizi bimbwire neza uzi neza ko bagiye mu Bubiligi no kubikikira nimba ubizi neza bimbwire kubera ko biramfasha biratuma nshobora guhita ngera ku mwana wawe vuba ninde wakubwiye ko bagiye mu Bubiligi
twewe impamvu ngewe impamvu mvuga ko bagiye wenda mu Bubiligi nuko twe twahunze tugaruka inaha mu Rwanda nabo bakaba ngo bagiye iyo ngiyo bari gusubira iwabo mu Bubiligi niko batubwiraga
niba warumvise ko yagiye mu Bubiligi birumvikana ko tuzashakira mu Bubiligi binatume dushobora kumugeraho vuba nyiramajyambere umuha uwo mu Bubiligi George Sedis ari kumwe n'uwo munyarwanda kazi wita umugore we ntabwo nzi niba ari byo niwo ubimbwira uvuga ko yitwa Medatrice niwe namuha baje gushaka uwo mwana nyina majyambere afite imyaka ingahe
yarafite imyaka 7
noneho mumbwire kugira ngo nina namubona nzamumenye vuba nka nyina umubyara umwana wawe w'umukobwa w'imyaka 7 ubushobora kumubwira umuntu ukavuga uti dore uko umwana wanjye yarateye yararambutse yaramugufi yarafite imisatsi y'amasoso yarafite amenyo y'inyinya mbese gerageza kumbwira umwana wawe nyina majyambere uko yasaga uko yari ameze kugira ngo mbone ishusho ye
uwo mwana yarafite akavuga toye
yego
kandi ari umwana karekare gashingutse gafite n'akazuru karekare kandi ari inzobe
muri iyi myaka yose ishize uko ari 30 nta makuru wigeze umenya nta makuru wigeze ubwirwa y'uwo mudamu Beatrice niwe namuha wazanye na George Serge gushaka umwana wawe mu nkambi ya Bugarura
amakuru uwo mudamu haje umugabo we ariko ambwira ko umudamu yitwa niwe namuha Beatrice ko nawe ari umwirabura ari uwo muri Kibungo aho ngaho noneho nyine ambwira ati bibaye ngombwa umwana kiga wenda wazaza gutumaho ukazaza ugasura umwana aho yaba aherereye muri icyo kigo tubamo noneho nyuma kugira ngo nzajyeyo ubwo nyine baza bagiye natwe turi guhinduka turi kugaruka
ikigaragara nuko amakuru wahawe atariyo kubera ko umugore wa George Seris nubwo bwose akomoka koko muri Sake ntabwo yitwa Medatrice niwe namuha afite irindi zina ntagomba kuguha hano kuri radio Beatrice niwe namuha akaba ari umudamu ufite umugabo we ntabwo rero yari yarashakanye na George Seris nabyo byumvikane niba byarabaye ko George Seris akubwira ko niwe namuhari umugore we aho ngaho yaba yarakubeshye atari byo
niwe wambwiye umuzungu
wabihagararaho niwe wabikwibwiriye
umuzungu nyo wanyibwire ko umudamu we nose ubwo nabyirwa n'iki kugira ngo ubindi izo iryo zina ry'uwo mudamu yambwe ko umudamu we ari muri sakadoki bungu yitwa niwe namuha mediatrice
birumvikana rero yuko tuzagufasha umwana wawe nyiramajyambere tuzamushakira mu bubirigi duhereye mu kigo yajyanywemo mbwira bumva ijwi rya Amerika nawe nkubwire mu bye yuko ikigo cyari sake kiyoborwa na George Seris umubirigi kitwaga Les Eritrines kikaba ni nacyo uwo mediatrice niyo namuha uvuga yari ahagarariye ariwe ugihagarariye mu mategeko mu Rwanda ubwo rero nawe azadufasha kugira ngo tumenye aho nyiramajyambere aherereye tuzifashisha n'abandi bana benshi bavuye muri icyo kigo Les Eritrines bari mu Bubiligi mubyeyi niba nyiramajyambere akumva muhe ubutumwa umubwire icyo ushaka kumubwira kikuri ku mutima muri imyaka 30 yose umaze ubaho utazaho umwana wawe aherereye mwandikiye baruwa y'ubukundo mu mutumwe sanswe mpa abantu baje mu kiganiro agasoro kaburaga mubwire
noneho rwose nyiramajyambere musabone ti mukamunsuhuriza kondi ho kondi kondi nyina ndahari ise niwe wapfuye ariko yasize yapfuye ariko namusaza hariho n'abasaza be babiri namukuru w'umukobwa umwe maze nimba yaba hari nabamwifurije kugira ngo azabeho neza kandi namwe nkaba mbasaba kuzamushakisha kugira ngo muzabone uwo mwana azatahuke amahoro
ngaho tukifurije amahoro y'Imana
nanjye ndifurije amahoro y'Imana n'akazi keza murakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Winchi kimegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mu kiganiro agasaro kaburaga tubagezaho icyo twise inkuru ndende iba irimo amateka turaganira na Divine Ingabire atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama kagari ka Kanserege umudugudu wa Kinunga arashaka nyirarume Yosefu burasanzwe yabuze mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi buriri butari amaze kujyanwa mu kigo cy'abaskuti n'umuryango w'uwitwa Thomas Gakire wari wamuhishe
yabuze hagati muri genocide nko mu cyumweru cya gatatu gutyo bakiri butare hari mu Matyazo yari afite imyaka 9 ngari yo makuru ahagije mufiteho
ariko sayo ufite kuri uku kubura kwe na yahe byagenze gute niba yari butare ni kuva ryari mutongiye kumubona amakuru mu mufite na yahe
mama yambwiye ko muri genocide hagati igitangira urabona ko ibutari yatangiye kuri 21 nyuma kuri iyo tariki mama na musaza we bari bari ku mutante wabo kuri mukuru wa mama wabo yafite umugabo witwa Gakwaya umugore witwa Veneranda bari baragiye muri vakansi hanyuma icyo gihe batera muri Matyazo nirwo rugo bahereyeho bamaze kubatera mama na musaza we n'abandi bana babiri bo muri urwo rugo baca inyuma mu gikari barengakana hasigara Veneranda n'umugabo we bari bamaze iminsi baratwaye kumwe bazaga bagatwara abantu bakabakubita bagabagarura b'abagabo cyane cyane basigara muri urwo rugo mama na musaza we n'abana babiri barirukanka baca inyuma barahunga mama rero yakomeje guhungana na musaza we nk'icyumweru kirashira mu cyumweru cya kabiri nibwo baje kubona umuryango ahandi hantu bitaga kwa Gakire bari bafite umusore witwa Gakire Thomas ko bari baziranye no kwa mama rero barabahisha barabarinda muri iyo minsi ariko biza kugera igihe nyuma y'ibyumweru nka bibiri bahaba mama yambwiye ko bageze aho nyine bagasaba ko abana b'abahungu bava mu ngo nyine bakaza bakabereka aho kwihisha
uwo muryango uvuga wabahishe wo kwa Gakire Thomas uracyatuye aho ngaho ibutare bukitwa mu Imuhanga uwo muryango barizwa he
uwo muryango wose wagiye muri Australia hariho Gakire Thomas aracyariho Kanyamurera Thierry aracyariho murumuna wabo witwa Karori aracyariho bose baba muri Australia na mama wabo
none se muri abo ngabo uvuga bo kwa Gakire uwo Karori n'uwo Thierry baba bari kumwe na nyokorome Yozefu
cyo giye babahisha mama bari bafite bombi bari bafite mama na musaza we giye kiza kugera ko batwara abana b'abahungu ngo batazaba basangana bakabiki
ni nabwo Yozefu burasanzwe yajyanye nawe
ego umunsi nibwo gakire yajyanye na yajyanye Joseph aramujyana mu kigo cy'abaskuti yabwira mama ko yamushyize mu kigo cy'abandi bana b'abahungu ko nta kintu azaba naho ngaho bamwiruka baramubwiye ari mu kigo bameze neza arumva hakurikiyeho guhunga gutatana aza kurokoka gutyo nabo barahunga birangira gutyo n'andi makuru abonye naho ababarije nyuma bakambwira ati twamusize mu kigo cy'abaskuti bagiye muri Congo bakajya bamuha amakuru atandukanye ku buryo atamenya ahera
none se buretse gato none se bamusize mu kigo cy'abaskuti bavuga ko ariho hari umutekano ubwo bagiye hehe hari umutekano uruta uwo mu kigo cy'abaskuti
urumva bo bari mu muryango udahigwa rero igihe cyarageze ko uriya mugi ufatwa wabutare ko inkotanyizo ufata bigera aho barahunga baravuga ati uko biri twamusize aha ubwo ibi bintu nibirangira uzagenda umurebe urumva bo bahungishije ubuzima bwabo ntago bagombaga no gukurikirana ngo ari hehe cy'ingenzi nuko bumvaga bamushyize ahantu hari sefu
hanyuma hari amakuru mwigeze mumenya muyavanye muri icyo kigo cy'abaskuti ngoma yerekeranye na Yozefu burasanzwe
mama yigeze kujyayo nk'icyenda gatanu jenoside ikirangira bamubwira ko babajyanye muri Congo ariko urumva ntiyabishoboraga kujyayo nawe yari akiyubaka hano niwe wenyine wari usigaye ntabwo yigeze akurikirana ngo arenge aho ngaho
bajyanye muri Congo nande n'indi bajyanye muri Congo n'abayobozi b'abaskuti mu Rwanda
abaturage babwiraga mama ko icyo kigo abantu bose bakibagamo babimuriye muri Congo ubwo urumva n'ubuyobozi bw'icyo kigo
ubuyobozi bw'abaskuti ingoma muri icyo gihe abana barukuye aho bari hirya no hino barazwi aho ngaho kwashakira biroroshye kugira ngo umuntu amenye amakuru ariko mbere yuko tujya muri Congo cyane reka turebe no mu Rwanda nyuma ya genocide nta gakuru mwigeze mumenya hari abana bagiye muri Congo hari n'abagumye mu Rwanda mwebwe mu makuru mwagendaga mukusanya mama wawe uko yakubwiye nta nkuru yigeze amenya kuri musaza we
oya mama makuru ya nyuma nakubwiye heruka nayo ngaho icyenda gatanu kuvuga urumva yasubiye yahisaza yimukira i Kigali ageze i Kigali yasubiraga hariya bagiye kwibuka urumva byari ibihe byo kwibuka nta muntu umwe yari azi i Kigali ntago byari ibintu bigoye kuba yasubira ubutarenga afate y'iminsi yicare yabanza abaza amakuru neza ko nawe ni yari akiri muri charge atarakira neza ko bibaye urumva sosiyete yakurikiye niyo kwibuka yumvise baragiye rero urumva bamwe banamucaje neyeti banagiye hanze bamwe abandi barapfuye urumva gushaka utazi aho uhera ni ikintu kigoye ku muntu uri kwiba kuri wenyine nta wundi muntu abwira ngo mfasha dushaka uyu muntu ayo niyo makuru ya nyuma aheruka
birumvikana none Divine uretse kujya gushakira mu kigo cy'ibutare cy'abaskuti nta handi hantu muri iyi myaka yose 29 ishize nta handi hantu mwashakishirije uretse hano ku ijwi ry'Amerika
mama yagerageje kubaza uwo nguwo umwe muri uriya muryango ariwe uriya Gakire nta kindi kinigeze amusubiza kirinde cyamufasha gukurikirana yita kumubwira ko azamubariza ariko buriya banza atarabyitayeho gusa nta handi hantu mama yigeze abariza ngo yabone amakuru yamufasha
yamubwiraga ko azamubariza he
ntabwo yambwiraga detaye gusa aho namubarije se waramuvugishije yakubwiye ngo iki yambwiye ko yamwandikiye undi arabumbwira ati nzakubariza nta kindi nta kominikasiyo ndende bagiranaga ku buryo yakomeza agakurikirana ngo amusubize yari byose umuntu mutavugana niba umwandikiye akakubwira ati nzakubwira ahasigaye ukwiye gutegereza
uwo Gakire niba ariwe wamuhungishije akamuvana iwe kubera ko yari amufite iwe ariko aza kumuvana iwe amujyana mu kigo cy'abaskuti ingoma musigayo we aragenda kuba avuga gusa ngo azamubwira nta makuru yandi ntabwo mwigeze mukomeza ngo mumuhatirize mumusabe kubaha amakuru kubera ko hari amakuru agomba kuba afite
uko biri kose mama yarakomeje guhatiriza ageraho amugakira aramubwira ati mu mwanya korete ndetse tuzavugane umunsi ugeze rero baravugana mama yumbwase nta nubwo wigeze umenya abo bantu aho bagiye nta nubwo nyine wamenye basi n'uwabasigaranye uko biri kose ari umuntu ukomeye icyo gihe ugomba kuba wari uzi n'ahantu babajyanye ndakireje nzabwira mama ko abo bantu uwo mwana Joseph yigeze kubonwa nyuma ya Jenoside 95 gutyo yararangiye amubwira ko yigeze kumubonana n'uwitwa Jean Pierre nimba yari umuyobozi nimba yari umusekirite sindi kintu yari cyo mama niko yambwiye gusa yambwiye ati uwo mwana yigeze kubonwa nyuma ya Jenoside urumva igihe cyo kwicika cyararangiye aho rero niwe mama yagize icyizere ko uwo muntu yaba akiriho niba yabonwe Jenoside yararangiye akabonanwa n'umuntu uko biri kose arahari
magingo ya ubu tuvugana tuzamushakira mu kihe gihugu
kugeza uyu munsi umuryango wabo bose uracyari muri Australia umwe muri bo turacyanavugana n'abantu beza urumva bahisha mama nta kibazo cyabo bari bafite rero kugeza uyu munsi abo bahungiye ntibakire
niba ariho ndasaba cyane kugira ngo abe akiriho akubereye nyokorome ntabwo wamumenye ariko waramubwiwe ndagushimira urwo rukundo wazanye uje kumushakisha utwaje ijambo mama wawe mubwire niba kumva niki ushaka kumubwira muri kanukanya ni wa munota w'urukundo ntanga mbere yo gusoza ikiganiro
mbere na mbere niba yaba ariho kandi akaba ari kumva iki kiganiro ni ukuri ikintu cya mbere yakumva ni uko abavandimwe babiri nta mahoro bafite kugeza uyu munsi ibyo bageraho byose nubwo duhari babyaye bareta bafite umuryango ariko hari ikintu kinini babura kuba batazi irengero rye kiyumva numva bindenga atari nanjye musaza wanjye direkite ariko aho uri hose niba wumva umenye ko bashiki bawe babiri bameze nk'aho bagufitiye ideni kuba batazi aho uri batazi amaherezo yawe imana izadufashe yongere duhuze wongere wishimire ugire umunezero wuzuye urenze uwo bafite uyu munsi
Divine urakoze cyane ndizera kunyokorome akumva ariko cyane cyane ndasaba abantu bamubonye nshima abo bamuhishe Gakire Thomas wambiye yuko yari ari kumwe na Thierry Kanyamura ndetse na Karoli abo bose bambwiye ko bari muri Australia urwo rukundo bagize rwo kugira ngo bamuhishe ndabasaba no kuza kugira ngo batubwire aho yaba aherereye niba bamuzi cyane cyane ubwo bamubonye nyuma ya Jenoside 95 uwo Jean Pierre niba yiyumva muri kano kanya akaba yari kumwe n'uyu mwana ubu ni umugabo Joseph Burasanzwe nawe aze mu kiganiro atubwire kimwe n'abaskuti bari ingoma muri 94 bahunze bakajya muri Congo bakajya muri Rufuli na Ikatana abo ngabo nabo baze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga batubwire kugira ngo twese dufatanye turebe ukuntu twafasha aba bavandimwe babuze umuvandimwe wabo Joseph Burasanzwe ndagushimye rero Divine Ingabire kuba wizeye kino kiganiro Agasaro Kaburaga bifurije
yego nawe urakoze cyane ku mwanya w'umugisha
Agasaro Kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mudukurikira muri benshi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 7 7 6 4 6 6 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 7 7 6 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Shimiyimana karabonetse